Your Excellency, Mr. President, Ambassadors, distinguished guests, ministers, let me also take this opportunity to thank the captain for his warm welcome, and also thank those who have organized this event. It's an honor for all of us as Somalilanders today to be here with you. We also very much appreciate the relationship between Somaliland and Britain. We also thank for those of you who have provided the training to us. It's an excellent event. It's my first experience to see a ship of this nature. I was very much impressed, and the captain has done well. I think the lifts was only, the stairs was the only problem, but next time we'll be in good shape to ensure that we are doing a good job. Let me once again thank you, ambassadors, those of you who have organized the trip. And thank you very much, Captain, for this warm reception. And I see a lot of good food in front of us, so we're looking forward to be having a nice day here with you. Thank you very much. Thank you. Kaptanka aad iyo aad halkan noogu soo dhaweeyay wasaarada safiirada madaxweynaha maanta aan la socday iyo marwadii koobaad oo intuba halkan maanta jooga farxadna waxa uu tahay shacabiga reer Soomaaliland ilaaqaadka fiican ee wanaagsan iyo wada jirka ka dhaxay dawladda Ingiriiska iyo Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dawladda Ingiriiska tababarada kala gedisan ay siiyeen dawladda Soomaaliland iyo waxtarka faraha badan ee ka dhaxay ama xaq dhaqaale, xaq nabadgelyo, xaq burcadeed iyo xaq argagixiso. Laba wadan oo ilaaqaad dheer la weeyay, waa laba wadan oo inaada isku xidnaa. Waxaan mar labaad u mahadnaqaynaa qoloyinkii hawshan maanta ka qayb galayso habeeyay. Waxaan mar labaad leeyahay anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha iyo marwada iyo shacabiga reer Soomaaliland, aad iyo aad baa u mahadsantihiin. And thank you very much.
Ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me and my ministers with me here to be on this great ship. I'm very grateful for the very good words and the words of welcome that have been extended to us. We are very impressed indeed by the visit to this ship, which is an indication of the relationship between Britain and Somaliland, and I hope this relationship will continue, and you can be rest assured we on our part are prepared to play our role to extend this cooperation and to enhance it and to work together. I'm very impressed with it, and I want to thank the staff, the captain and the staff of the ship, and the diplomats and the officers who have welcomed us very much as well. I want to say thank you very much indeed. Thank you. Waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinayaa inaan aad ugu faraxsanahay sida aan nagu soo dhaweeyay markabkan Ingiriiska ee markabka dagaalka ah oo aan aad iyo aad uga hadlay imaadkiisii sida wacan iyo safaradii noo soo dhaweeyay iyo kabtanka markabka iyo staafkooduba waa mid muujinaysa inaanu muxuu ahay diyaar u nahay inaanu wax wada qabsanno waanu wada shaqayno waanu gacan buuxda ay naga siiyaan annaguna aanu ka siino wixii waxqabasho ee danta guud ee naga dhacaysa. Insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa inay si wada shaqayntaasi sii korodha ee sii socoto noqoto. Waa calaamad wanaagsan bay u tahay. Waxaanan u mahad celinayaa kabtanka iyo safaradii halka ka hadlay iyotaba aad loogu mahad celinayaa iyo staafka shaqeeya halkaba aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa. Waana maasantaa.